Midunda.com.
Achunchwe Nipona zine chakafe Iriwe weungaye Na kufurisha kupake tambo Wakija wakatae Kweni cheki ukiniona ji Usishangaye Banagapisha kwambea muda Usifanya upaye Iki kichwa iki Iki kichwa pipi Kona nacho sema Fingi ya kishiki Uyo nae nani ume mzifu rafiki Na picha za utupu Umezituma pipi Dae na mana uoni Auoni Auoni Kono nani kumuwa jitianda uoni Auoni Auoni Mweza kona usaro pendezi auoni 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 Ninafyo pigia na kipenzi auoni Auoni Auoni
Mbona unani kumuwa jitianda uoni Auoni Auoni Mweza kona usaro pendezi auoni 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 Ninafyo pigia na kipenzi auoni
Wakari, mana nikishira gari Rengo nipati tulari Ilu pendezi kimwari Unanisi mkwa wadari Eti kwa bedi mkari Mbona kama ni uongo Na wala kuna ukweli Kwa hizi picha hizi Unamanisha kipi Mimi nakulusia wewe Unanisaliti Inani uma sana tofauti na kunichiti Pesa ninazo kupa kwa kio nazituma vipi Rai na mana uoni Auoni Auoni, kono nani kumuwa jitianda auoni Auoni, auoni Mweza kona usaro pendezi auoni Auoni, auoni Ninafyo pigia na kipenzi auoni Auoni, auoni
Kono nani kumuwa jitianda auoni Auoni, auoni Mweza kona usaro pendezi auoni Auoni, auoni Ninavyo pigia na kipenzi auoni Auoni, auoni
Auoni Mikiruza falani Nikiwa vina na klasiki Na projuza fazili chon 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 chan Wazi wa KF squad ye Akanijitula kale We baba ni hali Ashirafu sweka Adidi mtu pisi Amsafiri sio kafiri Amu amu Watoto wa magundi, watoto wa shamazi Watoto wa mbagara Wazi wa kika HQ We menijari fati Na ikapika B.I.G. na Trolias
Chizimidunda.com.